amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mhlaka baba zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mhlaka baba zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Masifunde nawe mtaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yesibili yezikronike isahluko esika 7. Incwadi yesibili yezikronike isahluko esika 7. Sizofunda kusukela evesini ka 11. Sizokuma lapha ya evesini ka 14. Incwadi yesibili yezikronike esahluko sika 7. Masifunda kusukela evesini ka 11 sithola amazwi athi uSolomoni waqeda ke indlu kaJehova nendlu yenkosi. Konke okwangena enhlizweni kaSolomon ukukwenza endlini kaJehova nasendlini yakhe wakuphumelelisa. uJehova wabonakala kuSolomon wathi kuye, ngiwuzwile umkhuleko wakho, ngizikhethele le ndawo ukuba ibe yindlu yomhlatshelo. Uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula, noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidle izwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuzwa ngisezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Manje amehlo ami ayakuvuleka, izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo. Sifunde incwadi yesibili yezikronike isahluko esika 7. Safunda kusukela evesini ka 11 sayoma lapha ya evesini ka 15. Mtaka baba, kungenxa yesikhathi sifunde nje amavesi lawo ayingcosana, kodwa wena nami uma sibhekela eduze lendaba uzothola ukuthi izwi likaNkulunkulu lifundisa ngoNkulunkulu ezambula kuSolomon emva kuba ithempeli lakhiwe noSolomon wathandaza kuNkulunkulu. uNkulunkulu ezambula kuSolomon emva kuba ithempeli selakhiwe noSolomon nesizwe sonke bathandaza kuNkulunkulu. Besifundile nawe esahlukweni sika 5 ngokuphela kokwakhiwa kwalo ithempeli nomgubho omkhulu wenjabulo nokukhonza uNkulunkulu owenziwa nguSolomon nesizwe sonke. Okwathi sebekwenza lokho, base beqala ke manje ukuthatha izinto ezingcwele ezayisetshenziswa ethabanakeleni bazisondeza ukuba zize zizofakwa ethempelini leli elisha eselakhiwe nguyena uSolomon. Mtaka baba, kulesahluko ke sika 7 sizwa uNkulunkulu esezambula kuSolomon emva kuba uSolomon nesizwe sonke bemphambi kaNkulunkulu benza umthandazo. Mawufuna ukwazi ngalo mthandazo owathandazwa uSolomon, sifunda ngawo esahlukweni sika 6 okusukela evesini ka 14 uze uyophelela evesini ka 42 lo mthandazo owathandazwa uSolomon. Uyabona ukuthi kwakumthandazo ojulile, umthandazo wokuzinikela, umthandazo wokubonga, umthandazo wokudumisa lo owenziwa uSolomon emva kuba iTempeli selakhiwe, wayesezinikela kuNkulunkulu ngawo umthandazo. Mtaka baba, izwi likaNkulunkulu lithi ke uSolomon eseuthandazile nesizwe sonke lo mthandazo olapha encwadini yesibili ezikhroniki isahluko sika 6 ukusukela evesini ka 14 kuze kufika evesini ka 42. Wathi uma iqeda uSolomon ukwenza lo mthandazo, qaphela lokhu ukuthi ngaphambi kokuba uqale lo mthandazo basebenze umhlatshelo wabekwa phezu kwe-altare likaNkulunkulu. Yebo, lo mhlatshelo sowubekelwe phezu kwe-altare likaNkulunkulu ukuba kube umnikelo wokushiswa. Wawenziwa ngale ndlela yokuthi leso silwane sokwenziwa umhlatshelo wokushiswa sibulawe, sihlinzwe, bese sibekwa izitho zaso phezu kwe-altare phambi kukaJehova. Kulelo altare kubekwe izinkuni, bese kubekwa ke lowo mhlatshelo phezu kwezinkuni. Bese ke kulindelwa kuNkulunkulu ukutshela uNkulunkulu uyawamukela yini lowo mhlatshelo. Uma uNkulunkulu ewamukela lowo mhlatshelo, kuzobonakala ngezimpawu ezithile. Sebekwenzile ke lokuSolomon nesizwe sonke phambi kukaNkulunkulu. Wenziwe lo mhlatshelo, wabekwa phezu kwezinkuni, phezu kwe-altar. Yini manje elindelwe ukuze kubonakale ukuthi uNkulunkulu uwamukele lo mhlatshelo? Uverse 1 esahlukweni sika 7 uyasitshela ukuthi umhlatshelo owenziwe kuJehova kwakungadingekanga ukuba ushiswe ngomlilo osungulwa ngabantu, ngoba uNkulunkulu wayengawamukeli umlilo osungulwe ngabantu. Kodwa uma umhlatshelo wamkelekile kuyena uNkulunkulu, kwakudinga ukuba umlilo uvele kuNkulunkulu, hayi ebantwini. Kube kuwona lo mlilo ovela kuNkulunkulu ezulwini okuwona ozoshisa lo mhlatshelo ushe ube iphunga elimnandi kuyena uNkulunkulu. Lapha ke evesini ka 1 kulesahluko sika 7 sithola amazwi athi uSolomon eseqedile ukukhuleka, kwehla umlilo ezulwini wadla umnikelo wokushiswa nemihlatshelo, inkazimulo kaNkulunkulu yagcwala indlu. Ukwenzekani? Naba uSolomon nesizwe sonke bamile phambi kwe-altare likaNkulunkulu kuleli thempeli elisha. Sesibulewe leso silwane, kwabekwa izinkuni phezu kwe-altare likaJehova, sahlatshwa leso silwane, sabekwa phezu kwe-altare phezu kwezinkuni. Wathandaza uSolomon. Balindeleni? Balindele ukuthi uma uNkulunkulu ewamukela lo mhlatshelo, ekhombisa uNkulunkulu ukuthi uyabajabulela, uyabamukela nabo, kuzokwehla okaNkulunkulu umlilo bawubone ngamehlo. Uma kungavelanga okaNkulunkulu umlilo bawubone ngamehlo, abanakushisa owabo umlilo, kuzoba kukhomba ukuthi abamukelekanga kuNkulunkulu. Bathi ke sebethandazile, sewubeke umhlatshelo, wehla ezulwini okaNkulunkulu umlilo. Kwaba yiwona owashisa lo mhlatshelo phezu kwe-altar. Washa lo mhlatshelo waba yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Umlilo ovelaphi? Umlilo ovela kuNkulunkulu ezulwini. Mtaka baba, uzokhumbula ukuthi nangesikhathi uNkulunkulu ethi mabakhe itabanakele behamba ehlane, lathi maselakhiwe ithabanakele, wathi uNkulunkulu kwakhiwe ne-altare lomhlatshelo. Wayesethi uNkulunkulu uma bezomkhonza yena uNkulunkulu, bazomkhonza ngemihlatshelo, bawenze umhlatshelo waleso silwane ubekwe phezu kwe-altare, bangashisi umlilo wabo kulelo altare ukuba ushise lowo mhlatshelo. Yena uJehova uzothumela owakhe umlilo ovela ezulwini. Kwaba kanjalo ngempela nakhona ethabanakeleni ehlane, njengoba sitshelwa encwadini kaLeviticus esahlukweni sika 9 evesini ka 24. lithi nelo vesi lithi sebewenzile umhlatshelo lapho ehlane bewubekile phezulu kwealtar kwehla umlilo ezulwini umlilo ovela kuNkulunkulu kwabe uwona lo umlilo owashisa lomhlatshelo lomhlatshelo lesisilwane waba iphungela imnandi kuNkulunkulu elanyukela ezulwini lo mhlatshelo ushiswa ngamuphi umlilo ngomlilo ovela kuNkulunkulu ezulwini wayesethi ke uNkulunkulu lo mlilo wami obaswe yimina kwelami altar ungaphindeke ucime ngimisa amalevi nabapriest ukuthi bahlale bewuvuselela njalo lo owami umlilo ealtar kungenzeki ukuba ucime lapha encwadini kaLevi isahluko sika 6 evesini ka 13 sawezwa lawo mazwi ethi uNkulunkulu umlilo wami mawuhlale uvutha njalo ealtar so uyabona ke mtaka babu ukuthi uNkulunkulu wayefuna owakhe umlilo hayi umlilo obaswa ngabantu bethi babasela uNkulunkulu owakhe umlilo nanamhlanje ekumkhonzeni kwethu uNkulunkulu uNkulunkulu akadinge umlilo wakho uNkulunkulu akadinge umlilo wami uNkulunkulu unowakhe umlilo kamoya ongcwele awulayithile mtaka baba uma simkhonza uNkulunkulu sivutha umlilo kamoya ongcwele ezimpilweni zethu nasekukhonzeni kwethu khona ukukhonza kwethu kuyokwamukeleka kuNkulunkulu inkinga ibuye ibe khona ekumkhonzeni kwethu uNkulunkulu ukuthi kwesinye isikhathi kuhamba kuhambe sifune ukubasa eyethu imililo abanye babase umlilo wempucuko yabo ekhonzeni uNkulunkulu abanye babase umlilo wokuhlakanipha kwabo ekukhonzeni uNkulunkulu abanye babase umlilo wemithetho yamasonto abo ekukhonzeni uNkulunkulu kanti uNkulunkulu ufuna owakhe umlilo ekumkhonzeni kwethu uNkulunkulu hayi ukuthi isonto lakho lithandani hayi ukuthi isonto lakho lifuna ukukhonza kanjani hayi ukuthi wena uhlakaniphe kangakanani neexperience engakanani uNkulunkulu ufuna owakhe umlilo uma ke kwavutha okaNkulunkulu umlilo nase kumkhonzeni kwethu khona kuNkulunkulu uzowenza umsebenzi oyisimangaliso nabantu abangabahedeni abantu abahambela ukuthi noNkulunkulu boze bafakaze bathi impela uNkulunkulu uphakathi kwabo laba bantu besho ngoba kunjani besho ngoba bebona umlilo kaNkulunkulu uvutha phakathi kwethu awumtaka baba ake siyeke lemlilwana yethu engaluleti udumo kuNkulunkulu ke sifune kumkhonza uNkulunkulu ngendlela emiswe nguyena izwi kaNkulunkulu asitshela ke kulencwadi yesibili ezichronic esahluko sika 7 ukuthi uSolomon kuverse 1 uSolomon eseqedile ukukhuleka kwehla umlilo ezulwini wadla umnikelo wokushiswa nemihlatshelo lalela amazwi alandelayo inkazimulo kaJehova iyagcwala indlu yiphona indlu leli tempeli elisha elakhiwa kwehla umlilo kaNkulunkulu wawushisa udla lomnikelo lomhlatshelo owenziwe kuJehova qede inkazimulo kaNkulunkulu iyagcwala indlu inkazimulo kaNkulunkulu abantu bayibona ngamehlo yehla igcwalisa ithempeli owumtaka baba bayibona ngamehlo abantu inkazimulo kaNkulunkulu yehlela kuleli thempeli okubufakazi bothi uNkulunkulu uthi kuSolomon Solomon ngikwamukele ukukhonza kwenu Solomon ngilamukele leli thempeli Solomon ngibonile izinhliziyo zenu ekungikhonzeni kwenu qede uNkulunkulu wawamukela lomhlatshelo ngomlilo vele ezulwini qede inkazimulo kaNkulunkulu yehlela kulo leli thempeli bayibona abantu ngamehlo inkazimulo kaNkulunkulu qede badumisa uNkulunkulu namhlanje mtaka baba noma singakhuluma ngamazwi ayigolide noma singakhuluma ngamazwi obuciko into edingwa abantu namhlanje ukubona inkazimulo kaNkulunkulu phakathi kwethu thina esithi sizinikele kuNkulunkulu inkinga yethu namhlanje ukuthi sande kakhulu ngamazwi sande kakhulu ngobuciko bethu namhlanje uNkulunkulu simhlobisele inkonzo yakhe ngezinto eziningi size sakhe nezindlu zamasonto ezinhle ezinamafasitela apendapendiwe ngembala emihle. Amanye lawo mafasitela azabe nemfanekiso kaJesu nesiphambano. Sizakhe izindlu zethu zamasonto. Namhlanje kukhona yonke into phakathi. Siyamkhonza uNkulunkulu. Kukhona amagitari. Kukhona amakeyboard. Kukhona opiano, kukhona organ, izinto ezinhle nezibalulekile ekukhonzeni kwethu uNkulunkulu. Kodwa ngelishwa kwezinye izindawo kugcina ngalezo zinto inkazimulo kaNkulunkulu ayikho. Mtaka baba, inkazimulo kaNkulunkulu ayinakufikiswa ukuthi siyakhe yabanjani indlu esikhonzela kuyona. Ayinakufikiswa ukuthi kukhona maphi ama-instrument endlini yethu yokukhonza, kukhonzela uNkulunkulu. Inkazimulo kaNkulunkulu idinga wena, idinga mina, sizinikele kuNkulunkulu, sizendlale kuNkulunkulu. Kuthi nalabo abasebenzisa lezo zinsimbi esimkhonza ngazo uNkulunkulu, kube abantu abagcotshiwe nguNkulunkulu, abanogcobo lukaNkulunkulu lukamoya ongcwele. Kwesinye isikhathi sike sizwe nasezinkonzweni abantu bashaye lezona lezi zinsimbi, ubantu uyashaya ngobuciko bakhe, kodwa awu ugcobo lukaNkulunkulu alukho kuye. Kwesinye isikhathi sizithathe nabantu abangazani noJesu, sithi mabeze bazosishayela lezi zinsimbi ezinkonzweni. Mtaka baba, inkazimulo kaNkulunkulu iyadingeka phakathi kwethu singabantwana bakaNkulunkulu. Uma abantu beyibona inkazimulo kaNkulunkulu phakathi kwethu, noma kanjani bayomdumisa uNkulunkulu, noma kanjani bayodonseka basondele endlini kaNkulunkulu ukumkhonza uNkulunkulu, ngoba bebonte uNkulunkulu uphakathi kwalaba bantu. Wayesekhuluma amazwi ke uNkulunkulu enselelo emva kuba yena uNkulunkulu esewamkelile umhlatshelo ngomlilo ovele ezulwini. Emva kuba yena uNkulunkulu esehlile ngenkazimulo yakhe waligcwalisa ithempeli. Wathini uNkulunkulu? Nanku lawo mazwi kusukela evesini ka-13 kusondele sahluko sika-7 encwadini yesibili yeZikhronike. Wathi uNkulunkulu, uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula, noma ngiyaleze isikhonyana ukuba sidle izwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, uma abantu bami ababizwa ngegama lami bayokukhuleka bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuzwa ngisezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Uthini uNkulunkulu ekhuluma noSolomoni nesizwe emva kuba uNkulunkulu eselamkelile leli thempeli elakhiwe uSolomoni nesizwe, emva kwena uNkulunkulu esewamkelile umhlatshelo owenziwa uSolomoni nesizwe, emva kwenkazimulo kaNkulunkulu seyehle yagcwalisa leli thempeli, uNkulunkulu siyabachallenge ubabheke emehlweni ngqo, ukhuluma nabo uthi uNkulunkulu, lalelani la into engidinga kinina ngaphezu kuba senakhe lendlu, ngidinga nina uqobo lwenu ukuba nihambe kahle phambi kwami. Uthi uNkulunkulu, uma ningahambi kahle phambi kwami, mina uNkulunkulu ngizothumela isiqalekiso phakathi kwenu. Ubekhulumile uNkulunkulu ngalento encwadini kaDeuteronomy, wathi ngibeka isibusiso nesiqalekiso phambi kwenu. Khethani nina isibusiso ukuba nginibusise, hayi isiqalekiso. Wayesethi ke uNkulunkulu, nazi izinto ezizodonsela esiqalekisweni. Uma nike nazenza noma kanjani, ngiyoniqalekisa nina, ngize ngiqalekise nezwe lenu, kusho uNkulunkulu. Wathi nginesikhwele, angifuni ukuhlanganiswa ngixutshwe kanye nabanye oNkulunkulu. Uma ningikhonza, ningikhonze mina ngedwa, ningikhonze ngendlela emiswe imina, kusho uNkulunkulu. Wathi angifuni ukuba impilo yenu kube impilo yasezonweni, angifuni ukuba impilo yenu ibe impilo yokungihlubuka. Uma nenze lezo zinto, niyobe nizilandela isiqalekiso kimina. Wathi ke uma nenze lezo zinto, ngiyothumela kunina isiqalekiso, ngithumele kunina indlala, ngivale izulu ukube lingani, nginihlasele ngendlala. Uma nenze lezo zinto, nangihlubuka, nakhonza abanye onkulunkulu, nangisheba nabanye onkulunkulu, angiyugcina ngokuvala izulu ukuba lingani nibulawe indlala. Kodwa mina ngiyawuthumela nesikhonyane. Kuloko enikutshalile nibona ngathi kuza kahle, ngiyawuthumela isikhonyane nesithotho. Sikudle isikhonyane isithotho sikushaye loko bekusele emasimini enu. Akuyugcina lapho. Mina uNkulunkulu ngiyakuthumela nesifo phakathi kwenu, isifo sinibhubhise. Uma ngike nangihlubuka, uma ngike nangidela, uma ngike nangisheba, uma ngike nanginaka, ngiyothumela lezo zinto kunina, kusho uNkulunkulu. Mtaka baba, baphilile esikhathini kuhamba kuhamba bamhlubuka uNkulunkulu, wabashaya uNkulunkulu. Siyakhumbula bedliwa zinyoka ehlane, bafa ngobuningi. Siyakhumbula benqotshwa izizwe. Inkemba yaba namandla kubona, banqotshwa, bathunjwa, baba inhlekisa kwezinye izizwe, badliwa na izifo ngenxa yezono zabo. Uthi uNkulunkulu, kodwa ke noma seninjalo nginishayile nganiqalekisa, uma nina niyakuphenduka ezonweni zenu, nifune ubuso bami, nizithobe kimina. Uthi uNkulunkulu, lelo lizwe lenu eliphansi kwesiqalekiso ngiya kuliphilisa. Mtaka baba, linjani nje izwe esikulona namhlanje? Liphansi kwesiqalekiso sikaNkulunkulu. Inkemba yabantwana bethu idle umunyu. Kuyazilwa emindenini eminingi ngenxa yenkemba yabantwana bethu. Abantwana bethu, inzalo yethu, ayisagcini ngokubulala nayodwa, kodwa sebebulala nabantu abadala, bagebenge abantu abadala. Uzwe kuthiwe ifile intombazane noma insizwa ethile, bayibulalele iselfoni yayo, into encane kangaka. Uzwe kuthiwe ufile umnumzane othile, ugetshengiwe ngabantu. Uzwe kuthiwe endaweni ethile usuke umuntu wadubula abantu eteksini, kwafa abantu ngobuningi. Namhlanje sizwa ngezifo ezisabekayo. Mtaka baba, noma singathini, kumele ube sizihlole thina ukuthi kunjenjenje kwenze njani. Mawubhekisisa ngendlela kwenzeka ngayo, ihlazo lamahlazo, ukudlwengulwa kwezingane, ukudlwengulwa kwabantu abadala, sesiphila sisovalweni. Umuntu akasathembi esemgaqweni, umuntu akathembi esendlini yakhe, umuntu akathembi noma esesontweni, umuntu akathembi noma ekuphi. Kwenze njani? Izwe liyagula. Yini ndaba izwe ligule kanjenjenje? Kungenxa yesono. Sinikele izimpilo zethu esonweni. Lesi sizukulwane sethu asinandaba noNkulunkulu. Lesi sizukulwane sethu simdelile uNkulunkulu. Babona abantu bangaphila ngaphandle kukaNkulunkulu. Kunjenjenje mtaka baba, kusazokuba kubi ukudlula lokho. Soze siphenduke njengesizwe, sizinikele kuNkulunkulu kusukela emakhosini ethu kuze kufika phansi oquqabeni nakubantwana. Uma sisazethembe thina siphila lempilo, ulaka lukaNkulunkulu luyoba phezu kwethu ngale ndlela esibona kukubi ngayo ezweni, futhi kuzodlulela. Uthi kuNkulunkulu, uma abantu bami ababizwa ngegama lami bekuzithobisa, baphenduke ezonweni zabo, bafune ubuso bami, khona ke ngiyokuzwa ngisezulwini, ngiyokuzwa. Mtaka baba, uNkulunkulu ulindele thina ukuba sikhale kuye ngokuphenduka. Uzozwa uNkulunkulu, asiphilise thina uqobo, asiphilisele nezwe lethu eligulayo. Loko kungenzeka ngoba thina sivume ukuzinikela kuNkulunkulu ngoJesu, yena okungena yedwa ongumlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu.
Mlalelo othandekayo, manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo. Sithinte kuleli kheli elilandelayo.
Bekumnandisa indawonye kulolu hlelo lwezifundiso zeBhayibheli, amazwi okuphila. Esizitholela ngaba ka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta, singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 078 014 7955. Noma usithumele umyalezo weSMS kunombolo ethi 078 014 7955. Noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 078 014 7955. futhi ungasibhalela ku-email ethi info@kzn.org. Inkosi, imbusisi.
Mlaleli, ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazwi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu, uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.